Oh yeah.
Oh yeah. Only the hits with DJ Manando Kamze.
So tell me damn shit.
Manando Kamze. You're killing them small.
Regina, Regina, oh, Regina. Manando Mash.
Yep.
Yeah.
Let me love you. You got me dancing in the rain. Sounds so loud.
tingling sensation. Baby, wind that booty my direction. Baby, come kill my erection. Now you be
DJ Manando. Baby, wind that booty my
direction. Yeah. Baby, wind that booty my direction. Baby, come kill my erection. Now you be doing the most, now you got my attention. Give me that tingling sensation. Oh, baby, wind that booty my direction. Baby, come kill my erection. Now you be doing the most, now you got my attention. Give me that tingling sensation. Oh, dead, 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 dead. Tryna tell a lie, baby. I'm just tryna tap that ass, girl.
See go down, baby, just go down. The way you want your way, you make my head one colo. See you tea with poako, bas go down. Bandisha mizuka, come and go, mazama mfongo.
Hey, let get to me, chimka, che, 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 che. Yani, moto, che, 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 che. Mumuka, donga, mi, ke, ke, fe, fe. Nuka, kiko, to my. Oh, baby, wind that booty, my direction. Baby, come kill my erection. Now you be doing the most, now you got my attention. Give me that tingling sensation. Oh, dead, 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 dead. Mana, sipo kutafuta wifi, situ kudanganya. Hai, ninachotaka nikambe, kisha nilale usingizi wa pono. Kisha subuhi nipande, inakutula mabusu mwenzio. Kama unanipa nipanie, kuna basi unabana. Ikitoka hapa bila wewe, utoniacha salama. Kama unanipa nipanile, mbona basi unabana. Ikitoka hapa bila wewe, utoniacha salama. Baby, wind that booty my direction. Baby, come kill my erection. Now you be doing the most, now you get my attention. Give me that tingling sensation. Oh, day, oh, day.
Instagram at DJ Manando Kamze.
Ujawai kukosea, sijawai kuwa sawa. Oh, baby, unaninyanyasa sana. Ujawai kukosea, sijawai kuwa sawa. Oh, baby, unaninyanyasa sana. Sometimes nafanya vile vitu spendi, ili nikuridhie. Ila no bado na nongona. Yeah, yeah. Natamani hadi pasuke nimeze. Mwana mzio nimechoka. Mwenyezi Mungu niwezeshe. Bora ipofika nisepe. Kama umenichoka unieleze. Mwenyezi Mungu niwezeshe. Bora ipofika nisepe. Kama umenichoka unieleze.
Manando Kamze.
Sijawai kuwa sawa. Oh, baby, unaninyanyasa sana. Ujawai kukosea, sijawai kuwa sawa. Oh, baby, unaninyanyasa sana.
Only the hits with DJ Manando Kamze.
Mama utakalo laliwe. Elewa si wote nende kulia kama hatutakani. Nimekuvumilia ila ni kama tuendani. Kila siku vitimbi utazani vyo jamaa kamani. Hapa nipo timia kwenye nipenzisha poteza imani. Hujawahi kukosea, sijawahi kuwa sawa. Oh baby, unaninyanyasa sana. Hujawahi kukosea, sijawahi kuwa sawa. Oh baby, unanichesa sana. Hujawahi kukosea, sijawahi kuwa sawa. Oh baby, unaninyanyasa sana. Hujawahi kukosea, sijawahi kuwa sawa. Oh baby, unanichesa sana.
Instagram at DJ Manando Kamze.
Nita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe tule wali, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Wananita sultanu kugeto, wananita sultanu kugeto, wananita wananita sultanu kugeto, wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Wananita sultanu kugeto, njoni kunyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe tule wali, twende pangani tuchele mjani. Ah, nono umevamini na unashinda ukivu tavuta chini. Niyo haga inainua sio siri, samahani ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza, usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha, nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know you know, you know. Kingfisher pantirimu manzeni leo, leo ndio leo, manyundo leo, watoto na bila
shuni. Kuja uyumuke nasi, mata kinywaje cha waswasi, na kama tingali nazima ita taxi. It's all on me, bado mnafuma namba. Penda watoto nye darasa, punguza selfie nita kukachi. Watoto na pombe, watoto na pombe.
Pretty girls,
Manando comes in.
Treat my dreams till I lose control. I don't want no trouble, just living my life. Oh, I just wanna smoke my smoke. Treat my dreams till I lose control. I don't want no trouble, just living my life. Oh, if it haters on the air, oh God, I'm blessed. No man can curse. See, I got nothing but love. If it haters on the air.
Tibu ma you make me lose my mind. Nipe ki bata bata. Go down and wine for me. Go down and me na pena un avocata. Zara tibu ma you make me lose my mind. Nipe ki bata bata. Go down and wine for me. Go down and wine.
Nasikia makelele next door. Kumbe kuna party mimi sijui oh. Honesty amka chakula la bro. Situ vae faster. Here we go.
Umundani kuna watoto. Wamevua nguo eti kuna yoto. Gumba sakata kama tama dada tamu kama kashata. Sababu leo ni fiesta.
Shinda, shinda.
Mambo vipi utaweza.
Ati basi tutacheza.
Together. Paka subuhi ya kuna kwenda.
Okay. Viki ni chorus.
Pandisha mizuka twen na dune koko
koko
dune.
they go go
Coco.
Sisi majo majo
Jojo.
Sisi majo majo
Jojo.
Now do they go go
Coco.
Do they go go
Coco.
Sisi majo majo
Jojo.
Sisi majo majo
Jojo.
Baby, will you do the belly dancing? Mama, nimesimama kidete. Fanya kama unaketi na manichomeke. Baby, will you do the belly dancing? Mama, nimesimama kidete. Fanya kama unaketi na manichomeke. Zaidi yako we, saki mwingine zaidi yako we.
Hold up. When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
DJ Manando Kamze. Follow on Facebook and Instagram at DJ Manando Kamze. Your baby mamas.
Mambo Mbaya.
Kaja toto la moto, kani poza kama uji wa mtoto. Era suno nyosha vinyosho. Ukaja toto la moto, kani poza kama uji wa mtoto. Mr. tuno nyosha vinyosho. Nakupenda vibaya,
baya, baya.
Yeni vizuri vibaya,
baya, baya.
Nakupenda vibaya,
baya.
Vita vengi, ainu solo pensi. yako nampendea nini? Wakati kila kutu anakuuliza unang'ang'ania nini? Ni dhahiri subira na heri tovuta.
Wanaume wengi ni kama nguo nzuri, kitry mwili like I
hawamanishi wasemacho ni waongo. Fight for your lover, ningethamini penzi lako
na staili bora. Mwanamke anahitaji matunzo.
Yela yela changu chako chako changu minawe na wewe
tena ni achi toto kutwa kucha machangu nikuoe takuwa shuja wako ntakuliwaza takufariji mama ukinitachi mama nipigie simu yangu
takuwa shuja wako mama
ntakuliwaza mama takufariji mama nipigie simu yangu
takuwa shuja wako mama
ntakuliwaza mama
takufariji mama
nipigie simu yangu
for your love. Ningethamini penzi lako
una staili bora. Mwanamke anahitaji matunzo.
Ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo.
Chamatani, a con doka na flani, a kimungu nila mil, a kimungu nila lil. Now I hit and run, hit and run. I hit and run, hit and run.
My name when you live,
a kimungu nila lil. Now I hit and run, hit and run. I hit and run, run, hit and run, run. I'm a demon yet to live. I'm a hit and run, I'm a hit and run. Can you find your call? I'm a hit and run, I'm a hit it. Hit and run, hit and run. I'm a hit and run, hit and run. Hit and run, hit and run.
Oh,
be true to yourself. You will love what you want me. You will love what you want me. You will love what you want me. You will love what you want me, baby.
Banjo nataka ama pensi na miti loni mjanjo mepata get get kiki umechiti kwa teli kiroga ukajembe metosha mboga but trust me si flanku kudeka I'm sorry minda ichapakali metoka jana wando nini hala why kanisho vile mi wanna die kakutosha nisho vile na kufilpia ama demsi ni wala guy but I'm one bright man dema kijileta ni mazishi after one night stand akijaribu kuniko misi shiki. How am I doing when I'm shanked? As soon as you hit it, they come back again.
Tell on the quintal of a day.
Today, I'm just trying to fuck with your friend. Isn't it just fun? You gon' get you a turn. I couldn't have any naza kukupenda. Pole sana, OG, I just hit and run.
Now I hit and run, hit and run. I hit, 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 run, run, hit, hit, run, run. I'm a demo yet too near. I'm a hit and run, I'm a hit and run. Can you find your call here? I'm a hit and run, hit and run. Kwanza zivin.
and in my veins.
Hit and run, hit and run.
Now I hit and run, hit and run. I hit and run, hit and run. I'ma dem wa ya tulia. I'ma hit and run, hit and run. Kanifanya kali, I'ma hit hit run run.
Kwanza zivendi my veins.
Hit and run, hit and run.
I want my demo to shit.
Follow on Facebook and Instagram at DJ Manando Kamsay.